Max Cortez.
Quiero mucho. Fundi. Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo. Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo. Nipakaze kule. Fundi ni remedy na piga ile overall service. Piga spana paka uwe mwepa. Na ukideko na sumeka kwa unataka no bebeka no lindimka. Na unataka kuchomeka. Usisike aibu wangu fanya kukam. Kalibu www.fundi.home. Mino jibu basi fill ya form. Uwezi pata tabu. Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo. Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo. Nipakaze kule.
You shot it like a doctor rocking with your body. Kazi ni kuchapa ufikishwe mbali. You with a master tell you that I'm falling. Njoko fundi kuna kitu na kiona. Nipitishe pini ni bariku lipo shona. Afu nitulize kichwa nilegezo lipo goma. Engineer ngapi uko zote zimesoma.
Weka
acha kitu kianze kunesa. Me I'm finna do you a favor. So back it up and show me what you made of.
Cause you want in a million girl. Yani every time you whine, got that body on fire. Cause you want in a million girl. Yani every time you whine, got that body on fire.
Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo. Mambo bado. Fundi na kuja kufanya mambo.
Nipakaze kule.